forbidden ambitions.
Westside Music Block.
Paneri fa life yaka Nisiku vila ezi na zeni eza Waziba na niwe na kifamili Sofa kuni rivara fo au hariris Yeah Business Just mind your own business Yeah Business Just mind your own business Yeah Yeah Just mind your own business Waziba na niwe na kifamili Yeah Business Just mind your own business. Business. Just mind your own business.
Yeah, you got 2 miles to swallow. Mind your business, mno wa ni wiswalo Upilo bolo pila walo pili chwalo yo Live your life, abule zikuli yolo Faku wa mbola kima tiza nsizi Kunibona sikino izi busy Ezao, nini siyo, ninsainzi kwa business Uniswalele nitalimile ma weakness Dio kumulo nini zena mavani Kumbuza ficha uri kutik 5 jari Au, wena umulika nika po family Zabulike nzabulika noti family Mkwele ni bolo
ye Mpareri fa life yako yeah. Siku vila ezi na zeni eza Waziba na niwe na kifamili Sofa kuni rivara fo au hariris Yeah Business Just mind your own business Yeah Business Just mind your own business Yeah Yeah Just mind your own business Waziba na niwe na kifamili Yeah Business Just mind your own business Business Just mind your own business.
Baby, fulela, I'm not joking, this is serious. Hello, blaza, just mind your business. Fala ifaka anilatiza kubwa wacha. Kakuri falastika sana nimi hajava mwacha. So just leave me alone. Babu pilo wako anilatisingonyi. Wambola fala ifaka anilatiche. Was foki mistake yetu na maswe. Mwali pazule la muswe likune baka machwe. We got no time ni hater. Chwale fauzwe, duma gai, kumaswe kuli lukuzwa uzwe Zeni bulez make sure zikeni mwamazebe Snoop jam sanga bauze Siwa
paneri fa life yaka, nisiku vila ezi na zeni eza Waziba na niwe na kifamili Sofa kuni rivara fo au hariris Yeah, business Just mind your own business Yeah, business Just mind your own business Yeah, yeah Just mind your own business. Waziba na niwe na kifamili. Business. Just mind your own business. Business. Just mind your own business.
Baba mubafumeze fabungaka. Kona owona nalimatamata Simaswe kibulo ikubea vama matata Siba paleri kuna mpaka kimungaka Wana buhari wa ufita nali Ashani prata mamusi hali kufita naleli Nibata nali kova vata mali Na anirike nikonove nivutari Kukuliva laki 3 days ifela tati Mandio busy to business anizu samari Kunitoya kikusinya fela nako Nimizi zentelele yetuna kota Kona haniri
Siba paleri fa life yako yeah. Siku vila ezi na zeni eza Waziba na niwe na kifamili Sofa kuni rivara fo au hariris Yeah Business Just mind your own business Yeah Business Just mind your own business Yeah Yeah Just mind your own business Waziba na niwe na kifamili Yeah Business Just mind your own business Business Just mind your own
Young
business.
Westside Music Ambitions.
Kina,
DOC,
Doc Mulo.
You got me. Snoop Tay, Barote.
Shimuri, Shimurosa.
Barose Boy, Records. Barose Boy, Records. Let's go, let's get it.
BSE.
Fox for the beats.